Ayo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakrabe edibe studio tamani odo sa sakiko modo Ousmane Diko halanto on kabaruji gondi dodi juude men zade la presse do bamako do gani kante kala ni en to boggi jande to hono Amir Bourda be kidal Mohamed ag intala ndardi gouvernement fudda haldude e jadi ko be jabe mali fatorra yo saha leedi me yo dum woni ko haldi e AFP kadi me ande mbi do dabare denagu haldude jeedin ko be wana ko feewi e wi mabbe to be keba li adno fu yobe kolletebe sariya non wombe le fedde gonga sariya e dewrintinal ndedo du beedete adadu le sappan jey wombe le hen be handem be kibbannoga e njoyo nyalaade garoje de humanide andinde ila wadali mbi ujinaaji temede tato e sappan jey neddo ana ali torra rafi ngure nokkuje burde fu torrade yo gundam lere nyafunke fudu yo leelamu tumbuktu ngoni non de ngoni sembe kabaruji meden hande bismillah e do studio tabani ona hedade Amir Bourda be Mohamed ag intala gonde handen député RPM le assemblée an yeli jadin kobe be kalde fa torraji cela le sahal e le ko haade AFP o Amir Ifugas wi lamu mali fuda haldude jadin kobe be fa njola en wombe de mabbe be kennesera kedo dalna ko Umar Waygalu faccitane fa bedoro de fam
Mohamed ag intala jeyado tokkidal to holiti wi de wakkati jono dabare jinaayiri de bangal jadin kobe idum hani dartede ko yaawi le majjo holiti wi de wakkande jadin kobe pudata leledi meden di malin kobe kewale hen fe ka wakkati jono sa je malin kobe kewili hen sanne o wi dum e tawedu fan hani ko jeere yalla hono be kaldirte wakkati jono yalla dido tidalla jan kebene dabare faande kanko Mohamed ag intala ko hali AFP ko holiti wi sa jeewi amerike hore mudu wakkande ha no jadin kobe to Afghanistan de sakitiki haldi e mabbe alan zero hore mudo holitiwi de habuno e jadin kobe fa boyde sakitiki haldude mabbe o wi wakkati jono hod wadi so yimbe la bawa haldude e bedo jadin kobe o wi be pammine wakkati jono tan holitinde widon taccude juude jama o dun jabbiki kambe dubbe pamira non miccite den wido hore ju leedo Ibrahim Boubacar Keita holitiwi de yarda gali haldataake feyi dun e tawede fu yimbe lo wobbe gombe li lamo kolitiwi de hono yimbe be golla e bonandaji le leedi meden di so tawda e jadin kobe wakkati jono bedo yimbeela an baawi haldeede
honjotobe yogabe kollitino hono kaldal hakkunde yade e gouvernement anatiidi fa sanne André Bourgeois wi pade kaldal wadde kana ande ko sere danni sabede do o yiya ele adna fu o kando hokkede sere non André Bourgeois o horejo kadime bangal andal le sahel wonko haali kedo denna ko Mamadou Sama Seku faccitani en
sariya yami yo yadda agali nange wada e juude fadde mako nannede kabaru kaldal ana hani ko sariya jabana mo dun tafun sabbe wadi bonandaji kewdi pati jegiten dun bonandaji mako kidaldi fa hande mo jokki dun wadde hubinali fawde e kawrtal kidal yude noga jeddi yaade chapon tat lewru mars daliliji ko be jogani dun yo timmintinen ko gondu den ko tafun tagal mun ngaden kaldal fawde yadda e dun holla wiide jadin koobe kantibe ana ngodi be wonbe mali be jadin koobe bombe dun ana wodi en woni hobbe be hakkile am odo keriyan taku wana mere fi
kala ko jiddo hokkude hakkilaji mawdam poode fa e dow bembal amen Facebook do studio tamani hono lallagal batu kidal ana wonda seeda seeda e wi wombe ton batuji ngadi batte mudun ka non ko yitinkini e golle woni ko wadali tafen denno gube de do ana gondi e moyinde de hande do de hobbe do kani jippade wonko Fatmata Togola haldi e gondo ton mo andinali hore mudun kedo denna Umar Waygalu
landingol ngol ɗo kawrital sa ƴeewi wala fono ko jiyatale hen yimɓele ɓe tan jiyatana gaajo wakkati jono le majjum le boli ɗi hono yimɓele gonduɓe plateforme ɓe ɓen kay ana gondi ellaninade wakkati jono ɓe ɓe gondi e darde danɗe mabɓe duɗoɓe kani silminde yimɓele mabɓe kamɓe ƴurduɗo Bamako ɗo kañe le nokkule ɗe fou oɗo nokku ɓe noddiri ɗum intirban yimɓele gaccaɓe koye mumen ana gondi haybude oɗo nokku hollitinde wiide wakkati jono ono ko ɗiɗo giddi jiyadinkoɓe gaɗa le nokku o ko yimɓe ɓele gomɓe ɗo ɓe ɓe cuusa e fewi saabi de kanko iyaddo hollitino wiide o waran wadde bonandaji so ɓami fa kawrital ngal waɗi ɗon yimɓele hewɓe gomɓe le oɗon nokku wakkati joni o fuu ɓe nangguiri ɗum sooboyi
gouvernement ɓami anniya hono ɓeydude wonɓe ley fedde gonga sariya e dewrintinal le ñalaɗe garoje ɗe imaɗe mum yo fa golle CVJR focco le ko yimɓe leyno yimɓe jiɗini ni fuu Moussa Doudou Haydara goto gonɗe e sandu sariya le walde nde le fedde nde wonko haaldi e Hawa Berte keɗoɗenna Ousmane Niali Bouli.
La décision est déjà prise.
Gouvernement Houlite wiide beydan commissaire yude sappo e njoyon yaade nogay e njoyon. Le hebe natobe gouvernement Houlite wiide hono mangal pade murtunobe be danyan tawabe hen. Ka non golle o gollaka tafon. Feddeji didu fu kolliti ko woni hakkileji mubben. Ko heddi hen fu joni kanankobe kawrtatan joina hanbe. Ebe gondi du ndartude ko woni hakkileji himbe. E dun ele ko CVGR han gollude. Dabare dewrtangal heraaki fe hunde. Sandudu fu ana waawi wallude kawrital. Ana laabani kala e dum horsi e le dabare dewrtangal. Wala dun du nyibude.
Hono yimbe ujinaji teme taton e saponjoye li malidofu ana elehi kabaru tidala ngure. Kabaru mudu andinama bete handili batu payude edo waide ngure ko. Nanno nukuje gundam nyafunke kanya elere woni purdofu torade. Mijoje anangonda faka tidala hebane jogala. Mari daud, kanko mari jalla jukno gole rentorade ngure li fedende haldi e adama haidra.
Je sais que déjà à l'évaluation provisoire on avait dégagé.
Mido andi le komijati no ko yibe temetati e sapo e joyon mumi hebino le Mali. Ko hewi mabbe ana le wondu gundam. Bange mum kominaji jego anato. Kominaji didi ana nyefenke lere e janke. Ton woni to heedere nde buri mawnude. Le balde jeddi min garobe hawrunde hakkilaji do remtorade nyamdu le Mali. Fami anda yimbe le be buri be tampude le leedindi. Mido hokka hakkilaji mbaluji e yimbe leydindi sabe ana tidini lamukobe daranaade yimbe lebe futbangal nyamdu gouvernement o kanye pamma e ballobe lamu odu ana gondi fabinirde dum fu yo wallude yimbe lebe yalla be iwo e dido tidalaji
population a ce que elle même elle se sorte d'affaire
hono championnat ballon mali fuditi cakte yontende fayse le hitane de fu le tidala gonnoden kanko mohamed soumare wi joni o yo battane ballon mali kanyu e latobe dum woni ko sulana kabar hono jukoje de ka kenne tiagal mumini sendebu haadi e makko kedo dano ko madu sam seku facitanien
l'essentiel d'abord c'est
wakat jodi o ko buri tidde be joa tan equipe ngaji di fuf nata e dadundirangal joni o kay min dawranta fay hunde yo ballon o latte tan so ni dum heddi fiede seden bas o ni fanan hore mum sikke wala kay so yimbeele andenti dayan ko metti nata hakune mum hewti ko buri tidde ko hebama yusuka be hinno haaju mun en tan ko heddi ko biltoto tiagal joni jama o fuf foliti wiide nafa figol ballon o e fiobe ballon be burani bangal imde jukoje de kay dum haaju wobbe non min kay hono bimi oni tan haaju am fuf yo hinnaade ko nafata sukaabe mi tajori dum to jawte de ana heddi basi on nyifon
de tension bon c'est pompé
hono police re 13e arrondissement nangi kiloji chapande joy taba bondere do ni taba njarate kaka heddi nokure de han nyam de han nyamana jama jettilewru marsun gonde mudundu bangelumato kanko salifu tangara gonde gollirde de wi yo fabagol yimbe wadani be denande nangad odu yo burkina jeya
union européenne et royaume uni ngoni fabo tobe studio tamani
sengarti e kabaruji region ngaji meden di keben famutan senje ibuguni jidal yottinobe kabaruji wadi kenya dono buguri natorto region walde yirwere rentini cercle ji buguni yamfulire kany e colonie ba micintinde hono sariya bamanaka hitande 2012 didi lewru mars ko buri yimbe temel didon wombe baade halanane e kany e gollirde leddi kawri e batu jogala janyalol cellal medina kura kenya to kutialatu be micitike be mijike nan hono golleji 16 kom fawarde eno cellal yimbe yarta yeso leddi canada walire be jawdi latagol odo batu ko buri no yimbe noga yan kawri e batu jande janginobe bete hande to segutu imade mu yo beedande be faamu do dabere wote nene EFS darani de jande le jonte didi tagal region ngaji segu siga so kanyi e kay yo region moti woni ko URD wadi batu mudun nyande asawere nde president URD region o moti president URD région moti o kanko Amadou Cissé andi titre jaajiri wi wadi URD ana esago li lam moti o le batu o be koliti sinemaaji den non no ibeka lamori leedi ndi wambe walde nde du ngadi landule kewde do no walde nde worri bangal politika hunne e wi Soumaïla Cissé president URD no mali lamora handen ni hono ko wiyete na'ali fasanne do kaddu